Adela. Jacob.
Paris.
Nasababisha na maari, ni mabreji na magwangi. Majaberu wako ndani, kauna wako samahani. Unatoka area gani, atukujui na tujali. Kasa shuka misidani, good vibes mambo shwari. Good vibes mambo shwari, good vibes mambo shwari. Nasababisha na maari, ni mabreji na magwangi. Good vibes mambo shwari, good vibes mambo shwari. Majaberu wako ndani, kauna wako samahani. Niko area za lavi spending, ini profit ya jana na juzi. Zero pressure tumetulis, sibongi mingi misi sudi. Leto puzi ya bro chwadi, ma weekendi sikosi uradi. Dry fry ni ambuzi, adisia kachumbari. Vile aisha unipikia mahamri, nona ni enta mari. Biz kama siya lali, ndio daleta pesa na mahani. Lighter, letter, washa, kibom. Papa, Fadela, ama, Jacob. Hini spectacular form, silali hoi no more. Wera yangu ilianza ka hobby, usia ingo cha white collar. Mandege ndo dula za mbogi, zumire meta kwa sola. Kwa brao bado mindio bombi, man bada tani pola. Nasababisha na maarif, ni mabreji na magwangi. Majaberu wako ndani, kauna wako samahani. Unatoka area gani, atukujui na tujali. Kasa shuka misidani, good vibes mambo shwari. Good vibes mambo shwari, good vibes mambo shwari. Nasababisha na maarif, ni mabreji na magwangi. Good vibes mambo shwari, good vibes mambo shwari. Majaberu wako ndani, kauna wako samahani. Ati brida julikani, please mind what you say. Bini na bear ratings adi LD. Greatness nani ya kila jean, kila fan shukrani. Bila nyinyi minta vanish, tukilinki mnitome kijamu. Matisho za tiki zisonge kusonga, faster, kanyaga. Finke for maraka, kongi tunohaga. Form za ubati ya pana, kuna lingwa na benda. Kama msupa kukujaga mapema, hey. Ndani ya keja ujui ni lini job una kalenda. Tuko wengi but I'm the LS. Steam ziki sahi big business. I was up on your wing like Perez. Ni mapapa pa prazis. Kini bona chikata jilet. Ni maswara si die shilwe. Kaka ni op na ni wana die. Sitko set ka fixen. Na nasababisha na maarif, ni mabreji na magwangi. Majaberu wako ndani, kauna wako samahani. Unatoka area gani, atukujui na tujali. Kasa shuka misitani. Good vibes mambo shwari. Good vibes mambo shwari. Good vibes mambo shwari. Nasababisha na maarif, ni mabreji na magwangi. Good vibes mambo shwari. Good vibes mambo shwari. Majaberu wako ndani, kauna wako samahani.
Paris, Paris.
Thank you.